Bali 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 nange nze chimanye bebe otuse nze senga yangamba nga tuteme sasa yayogera nga geresa nga naye byayogera mukosa yangamba mwana wange totanga kibe nga tonna kikemenya ndusu ekyo kibeera kibibbiya kyova olaba bwe nabadde nzija nasoose kubuuliriza be bangambe bikwatako abakulumya baby ne mbamenya ne nzija nga nze kutereze era nzuno kiwaawo kyanfuluma olamu nze mmanyi otuuse
kiwaawo
kukwese mu nze abalala gye batatuuke
kiwaawo
tebalwa kunnemya ekiyungu balabye balina obusungu akasuka ganna mu nnungu eve biddawo tebyenkanankana bw'obukubali watomera kimanye ku nze wate bano yennyabo bawulira batya nti nkulumiza ziwulikika kitye nze nga nti okuswala baby nze nga nti okupala no lean on me whatever depend on me gwe kakana natonde wagwe buli kyange ndi kiwagwe owange baby owange swe baby kiwaawo kyanfudu bwoba mu nze mmanyi otuuse
kiwaawo
kukwese mu nze abalala gye batatuuke
kiwaawo
tebalwa kunnemya ekiyungu
kiwaawo
balabye balina obusungu akasuka ganna mu nnungu yadde kale mmanyi kikuwaamu obuzibu nga bw'omanyi okwerabira biri bye bakwisaamu bebe saba vaayo gy'omanyidde jangwe n'obeeri nkubite kiba kisoboka leka nkubike ololaba enyume ngenda kwagala gwe n'abakulumya gye bali baswadde baby wafuna nze kitwale wafuna nze nange nafuna gwe mubangi nafuna gwe ngenda kwagala gwe n'abakulumya gye bali baswadde baby kukwese mu nze abalala gye batatuuke tebalwa kunnemya ekiyungu balabye balina obusungu akasuka ganna mu nnungu